Wendo mimi hapa, Bobo MC bwana. Mwezi nukinganganizi na ngangania, leo mbele za watu aibu amenitia. Mwezi nukinganganizi na ngangania, leo mbele za watu aibu amenitia. Heti kasema nitaki, heti kasema nipendi, heti kasema nitaki, heti kasema nipendi. SMS za mapenzi alizotuma kwangu, saivi anatuma kwa wengine. Yale mapenzi aliyotoa kwangu, saivi anatoa kwa wengine. Kautesa kishenzi huu moyo wangu, sijui wapi nitapata mwingine. Bora angenichana kitambo, kashapata mwingine mitena sina mpango. Mimwezenu king'ang'anizi na ng'ang'ania, leo mbele za watu aibu amenitia. Eti kasema nipendi, eti kasema nitaki, eti kasema nipendi, eti kasema nitaki. Nampenda livyo, yani hivyo hivyo, amenda ndivyo sivyo, kaniacha kama livyo. Siamini amempata mwingine, yani mimi simridhishi pengine. Au mimi sipo kama wengine, kuhusu pesa sizingati pengine. Ameniacha naumia, naria, naumia, mpaka mapenzi nayachukia. Ina siku ya gadunia, naumia, naria, hiari usiombika kutokea. Abokwe msi yapa, Selemani, wanangwa chani kamwisho, we Ankari, Eric Stopa, Inashira pawa, uwe Mlamula mababu, Keita 32, Kidore Tozi, Saidi Chino, Tigeri, mwanangwe.
Muziki mpaka kitani kwako, chankisupply.com.
Chanki supplier, supplier, chanki supplier.